Kitongole kigereka ebigezo mu ggwanga ekiyitibwa ekya Uganda National Examination Board UNEBO kitegeezezza nti nga tewaba nnyo kyamaanyi kikyuka olunaku olw'enkya lwolunaku kigenda okufuluma ebigezo ebyava mu bigezo bya siniya omukaaga ebiyitibwa Uganda Advanced Certificate of Education era ng'abayizi abaatuula ebigezo abasoba mu 16 be bagenda okutegeera obulungi ebyava mu bigezo byabwe. Abayizi bano kuliko abayizi ab'obulenzi 9,613 abakola ebitundu 56 ku buli 10 ab'obuwala bali 7,772 abakola ebitundu 42 ku buli 10 abakola okuva mu kitongole kya UNEBO era bagambye nti oluvannyuma lw'okusinkana minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mukembuga Janet Katamu 7 bamubuulidde buli kimu engeri abayizi gye baakozeemu kati olunaku olw'enkya ku ssaawa nnya ezaakalasa manyanzi bagenda okusinkana n'akaseera okusobola okufulumya ebyo ebyegezo bya siniya y'omukaaga.
Amawulira amasunsule n'amasengejje agawana nag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabbasa Kwamba.